na washikia kwa mistari. Tangu wenzi za DVD, CD na kuanga muatari. Na waletia burudani, kali kali. Juna piga Gucci chini na wapigia champali. Original, wanauliza maswali. Mitiwa ya tajiri, yule ni tajiri wa nani? Yo yo yo.
Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Sini wale, wale, wale.
Sino kenda ke, mama, mama. Na, 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 na. Na lele, 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 na lele.
Excuse me mona mor, in kendi e pinka, enyi mi togi mor, kendi togi singa. Ay, iawa, magi magi, ukaneno mijokama, uloke tiju, miso dwe tupo dutar. Dik mokchuli tiba dorigo nango. Apilo moki chamo tolungo dogi nango. Samilo choki kuyo kendo leti negindi. Kata yako gilwaro kagi chiki mondi podi. Ayawa kendo leti negindi. Gido gichiki mondi podi. General
nale nale nale.
Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Sini wale, wale, wale.
Fadali, hizo kasoro zenyu sitaki leo. Amfurai kuona maendeleo. Sikupenda kwangu baraka ninazo nyingi. Naelewa wivu mko nayo nyingi. Mnakesha mkiomba sana nianguke. Vazi langu mwona mwatakati ya tope. Pamba nyeupe.
Pepepe.
Watiaji nye.
Silete.
Mtangoja sana. Nyenyeke. Na kunywa chupa mzima na meza pekele.
Taliba.
Kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Sini wale, wale, wale.
Eric Manala.
Dole chonjo.
Huku mbele mkoje.
Dole chonjo.
Madada woteje.
Dole chonjo.
Mabraza meni mkoje.
Dole chonjo.
Kila mtu haireje.
Dole chonjo.
Wale wale wakija.
Dole chonjo.
Yeah.
Dole chonjo.
Kila kitu sawa freshi.
Dole chonjo.